Wananita Sultan uku Kenya.
Bazoo, big man,
bashful. Turn it up. Because scary things probably will happen.
Kani komboka wasi bishani na wa.
Hey, if you know you
neje mafansi napenda
ngu niko gwete niko zanabe kana kana shiku
bashful. We ni jogo wa mashinani. Ate teacher basi skiza I should mentor ya.
Intro. Ini nice niki kunywa sharubati.
The stash mix.
If you are now rocking with the best.
H-F-U-L. It's Bashful, the fucking freak.
Wamekuja kama Hitler.
Spectre wamekuja kuchapa.
Ni yule kijana mbaya zaidi.
The freak.
Simama inoka jonko petuzo.
Bashful.
I'm the baddest
DJ Kenya. That's right, son.
You motherfuckers can't be like me.
Who dicks kibao, kasi pesa o biashara. Wana tuna minagwara, mini chui weni swara.
It's for
Katoto hoda hii
DJ Bashful.
Up on the dawn, do simpatico phone. Nasikia ako salon.
What?
Nasikia ako salon.
What?
Just kidding.
Kweze mita mindo bazenga. Chorea vitu maina kutia vitu meja. Kweze nikupe motaratara.
Genje streets unajua nikuwa mojo.
Kilo mindo the bomb.
Ukishika the fucking freak.
I'm in a class of my own songs. He tried kuni test.
Kompeni kompero safe. Bazo.
It's your girlfriend's favorite DJ. Bashful.
Piga piga hadi ina tetemeka. Iki tetemeka basi mina tetemesha.
DJ Bashful.
Usibishane na simba kwa jam.
I love it.
Mama would be so proud.
Lord. Exclusive.
Bashful the free. Finesse in the jam.
Wakanesa mavodo bila chesa.
Washa kolo, washa kolo.
Ulu, luku, washa kindukulu.
Bashful.
The Brio, Afghan,
the free. Best in this machine, best the moro.
Y'all better show some respect.
Wate ni pate ni yako, na maji tunakata jiyako.
Free. Subscribe to my YouTube channel, Facebook, Instagram, at Bashful the Freak.
Nawa bukida za kivula, bongo mosko itani jula.
Nawa bukida za kivula, mokigenzi. Rescue on the beat.
Genze strip tunajua ni kuwa mojo. Mokira unarauki ya kuwa mojo. Bravocho, riyang ni kuwa mojo. Bravocho, riyang ni kuwa mojo. Genze strip tunajua ni kuwa mojo. Mokira unarauki ya kuwa mojo. Bravocho, riyang ni kuwa mojo. Bravocho, riyang ni kuwa mojo. Niko kwete niko zanabe. Kana kana shi, nimepandisi ya mbana ti. Juni nganya re, kuna vile nime kana fi. Nime bana shi, mbotu nimenda sumbe na se. Juni kona kish, saubaya nikinja na mo. Atire nangwa, makangede na wanda na su. Juni koma si, malego na mgana zi. Sosi na masi, na wateki adi wana ti. Ziti wa mocho kanga mbaka wa njifo. Bogi yake ni kupuachi kama wa gido.
Ziti wa mocho kanga mbaka wa njifo. Bogi yake ni kupuachi kama wa gido.
Genje street sunajua ni kuwa mocho. Mikira unarauki ya kuwa mocho. Wa mocho, riyang ni kuwa mocho. Wa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genje street sunajua ni kuwa mocho. Mikira unarauki ya kuwa mocho. Wa mocho, riyang ni kuwa mocho. Wa mocho, riyang ni kuwa mocho. Niko masongi wetegea ni jimes. Na kunywa kumiri ya nkujibless. Leo ngware mina staga na ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zi release. Juwaga muse mayuto lini breeze. Uwe roskla chaji kismat. Nikirande na kwa gashida na. Za kunyami usakanga kwa giz. Doa choku kizi digi kabisa. Dati mi sezi float me go deeper.
Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho.
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mikira unarauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mikira unarauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyi makazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbogi jo, inataka di. Jo, inabidi tuwateke, wa mocho. Tupateza machwara, wa mocho. Utanipata zabe, kanashi. Mucha na maini, si mabati. Nikichora vile ntateka tuwathi. Nite mkulima na mimea. Mkurugenzi wa kutipulizia. Kuwa mocho, ndiyo riba.
Genje sisi unajua ni kuwa mocho.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, hiyo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Nanuki ya koloni,
Moti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, wanajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Choche aibu za mbidine na kwa choche.
Numa!
Vicky Bandos.
Yo! Miss Rona, mtititititititit. Tube adam le mojini. Tube adam le mojini. Tube adam le mojini. From Kasabuna. Yeah, Miss Rona, bako. TSF. Soleta.
Vicky Bandos.
Yo! Miss Rona, mtititititit. Tube adam le mojini. Tube adam le mojini. Tube adam le mojini. From Kasabuna. Yeah, Miss Rona, bako. TSF. So the time be me upset on your my candy. Sit a watch a go on your window my candy. Nzalende mkesho takete na kuwa candy. Is it me kendo foodile na itaji. Tuna chemistry di fanyo saba yodo jigale. Then the bed more kata kwa kilo nyo reja beri. Saman kori dongi nyeni kora loyo jile. Wama tango yo kende monge kata polo jile. Fuck the sene kumbuto soma chumari lo jile. Kako yellow kama school bus. Misi jima penzi bazi suni school bus. Nisa fall baby girl suni pool bus. Kasa punti na singa ni ya pool bus. Masa ijumelewa ndanya cool bus. At the time imefika tuingie quarantine. Na nina painting ndanya quarantine. Masa ijumelewa ndanya cool bus. At the time imefika tuingie quarantine. Na nina painting ndanya quarantine. Chumido breadwinner ni lazima ni mkate. Bibi tandaze ni kupake. Sanitize kabla uje paka mate. Na akikonga busy minagiu kanga ate. Anakonga queen suit na mboga king size. Hamishika dona na daga kuibabize. Wet kama ocean so the ship sit a cup size. Imem nice anataka tui come twice. Inami valentine mesa bed sheet. Girl you're so sweet but you poop on repeat. Baby girl kaya don't know you make me complete. Ami ya love na make you come quick. No me come quick.
Anapenda pum pum, yeah. Chum chum chum, uh-huh. Chum chum chum, yeah. First date anataka kunichum, uh-huh. Anasema nanitaka so soon, yeah. Ananipenda venye mtoi upenda cartoon, uh-huh. Nimemtambua squeezy mina mwita tycoon, yeah. Alianza kula vitu, uh-huh, tangu akiwa class 2, yeah. Squeezy anajua stingo mpaka za mababoon, yeah. Mpaka za babu, uh-huh. Acha ni come through, yeah. Acha ni kae juni kupe vitu, uh-huh, feel good, uh-huh. Heshimo ina meza msumari, uh-huh. So tulia urelax usijali, yeah. Nachunga usimwage uhai, uh-huh. Nataka ufeel nika unazirai, kabla ufike saka kangwai, yeah. Ukisha rudi mtawe jidai, yo. Pongi na mwai, taro hudai, yeah.
Sete libe, lipua duka, oh. dondoka, 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 dondoka,
dondoka, chapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey, dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Yeah, una sante ya bunda, una mateke, nikikuna uta umota na stelte, waveve joziki bundi msika kokote, wade bendo izo daba zitokote, anadai kuna sija tebonge mato, penata indisi na pandaka sni mato, kes kam fast name stone enda kako, bema girls busy wana ball kuliko mako.
Pima naipanda na lima na ikichapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey, dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey, hey.
Sikiza kuna dudu na mebeba tiki ndani ya bukla sita tesa nileka na kata katate pangwa sito na kwa jiko katate ndopla kuliku jangwa na stingo ikatubamba tukapatangwa na tanzia na tupanga akatupanga joki anapatia nanga ata makase aliwapatia nanga
nankipata naipima pima naipanda na lima nankipata naipima pima naipanda na lima na ikichapa jona dondoka ey dondoka dondoka ey dondoka,
ey. Kana zaki pasa pasa buko za matindi siti napo kata panda buko za maringi kana piga shot nacha alama ya kidi nata piga noise daru ataka nipiri oh piga noise daru nataka papiri atakuta mao double my therapy inajua umeiva jo kakinyaru na as umebeba kakibanki
Faipu, tuko abde na tike mbogi yote my crew Masiba ndo zmejaa kama Manchester Kem doli kuna fanya gani dos daro Papa God sunionyeshe ganji kama flako Ni adisema figa makoma na maziro Viri suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wa safi ongezebe ya bita Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo tatekyo madam
Kem kem wata guane wata vai miss Kasi ganje haini saidi Saidi wata guane wata bout it Bro man kona dai beef kalale
Dale lale la
Kalale hey Yati yati nini kalale
Dale lale la
Kalale hey
A freak
Katugongi pesa ni upuzi Nataka kwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safe
A fucking
bazo,
freak
Bazo Mi ufanya biz na mabazo
Bashful
Sipende chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale Okwa okay.
Hey.
Kani kumboka wasibishani na wale afubuda kwa hii game mindo uchezanga malale. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. We kalale hapa mkwa watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Na isipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na punguza ukware. Ukware zo pakoza kupati misi sare. Sisare chubado mindo utembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mbosho ukikulanga mabare.
Niko kanjong na shikisha na kawada na zimerie teki vile zimenasa na. Na iza shasha ni mange uswa na washa na. Juni ko ireno na figa chora saba a. Niko shika na washa tu mangale. Nika shike kana figa nika dare. Teki vile kamebeba imevimba ndani. Nadai kukatika ndio chumela lendani. Nakalipunda nina shikisha majani. Nakana tuta minta piga tu makali. Apigo rudi hadi atoke uyo chali. Kako fiti kamebeba tu asali.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo prr.
DGP akiwa line I'm pin. Akiwa line I'm pin. Akiwa line I'm pin.
Sauti ya mnyambo.
Kimba na nikitimba siti na vimba. Basuwa kinga shipa la simba. Mayoyo seke beki na echeza winga. Fne kama unajikunda basi deni kufirimba.
Alaka badi yu inani kama go. Anituka msi ata basi unge ni tanjo. Unavyo itingisha hindo ile ligiso. Na nakapigia mitika hindi si easy go. Kondoku kinafyo kuna akili akili. Oh nakanafyo tete mamwili mamwili. Kimba shoti tano mara mbili mbili. Siti wana spend all is mili is mili.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo.
DGP akiwa line I'm pin. Akiwa line I'm pin. Akiwa line I'm pin.
Sauti ya mnyambo. Odi wa muranga misi zitoke katoto. Mademu wangu fanya wenyu wakae mapoko. Na wengi wani mapedi sugu wa mwihoko. Na mama zao uzangangu pale korogosho. Malize pedi wenyu nuka njoti za kitambo. Malize pedi wangu nuka ikusi ya kawambo. Kaskini flani kalifanya ni mwage bon maro. Chimba kitu adite sauti ya mnyambo. Uchizi pia ni talanta. Neke chana jaba na mafirifiri. Neke mindo ule bwana ya bibi yake. Neke mindo nilinyamba kwa ile conference. Kishimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo.
DGP akiwa line I'm pain. Akiwa line I'm pain. Akiwa line I'm pain.
It's DJ Bashful the Freak.
Batman digging, bad girl cocky, yuppie. Denzel shot a man, catch a beat him. Dus mo mess you man up a kafon. Fes cafe boom bam brakatam. Hey boleta, so a bad man. Fes, 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 fes cafe banga.
Ni me uso to keep on a bang.
Bad boy na big keep on this. Hey Mr. Lava man.
Ni me uso to keep on a bang.
Nikataka, ilipo pita nyusi pia nikafata. Una mwenye shepu nilidata. Na kale kamchele shingo panga. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Wote kivona roo yangu nyenda mio. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Tamae kizidi popote kichi. Kuna wakunye wa Somali wenye nywele za sing. Wasuri wa kusmile wenye lips a pink. Ra unapewa pakone katik. Draf umecheza umefika king.
RH exclusive. RH exclusive.
Mother, 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 mother,
ni bamba so naipiga bila tesa. Nadia yuko poa ye na jiwa tuta tesa na. Na inda road imika yudo venesa aki yao ni tanon kami sita mpa. Napenda jokte ya nani titfiti. Napenda yule mpishi pia yunile ya fiti. Na vile wamejaa hini girl dem city. Nataka tiwa safe jendo kitu yesi. Kuhusu my ex, ok juza many text. Ok si ubonga less, tukipata nani sex. Ule bank kwa keni na interest. No mana time yangu kwa keni na invest. Ule ameokoka ye uniombea. Nikiwa mpali ni mia na wekea. Ule wa uba si mia na letea. Kuwa na dem moja mazi si mia na.
Nega swaga ila high kit. Yuko si piggy fake utokuta na buffing.
Louis Gucci your brother. Nakata madeni mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu mnanyasi menu hai. Naganyama si shobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazoya talking chenga na uchuna. Oh baby what's your name? Uja uyu mwike nasi. Kamata kinywa ya cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. Don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Toto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe. Toto na pombe. Pombe. Toto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha kimfisha. Hey, if you know, you know. Kingfisher pantirimu ai manzeni leo leo ndio leo manyunda leo watoto na
vileo kuja huyu mke nasi
kama takinywaje cha waswasi na kama tingali nazima ita taxi
solo me
but don't ask for my number penda watoto wenye darasa nguza self nitakukacha
watoto na pombe toto na pombe. Toto na pombe. Nilichopata ni toto na pombe. Toto na pombe. Pombe. Toto na pombe.
From the streets of Naivasha to Nairobi. It's DJ. DJ. DJ.
Toto, ukikapa shoti mbili kana lainika. Toto kame beba jojo. Utatani uyu dami wa Morocco.
Kata,
mkana katika nkama kako peponi. Hea,
brakata.
Mkana pakuwa nkama kako jikoni. Hea,
brakata.
Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani. Hea,
brakata.
Nikashai kwenye mwanga hatari gizani.
Prakata, boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna mazimi na nyemelea kuna vile na mdaijo nataka kumsampo kaneli nitasikia laha ndani alo akinipa laha ndani alo kakeni katait kadogo vile nilitoa Kenya mo ililia kakifuniko ya speedo okwankwo
She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napikaga vitu special. Special for you too. Ewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipe mpaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time, show me what your mama is, yeah. Two time, I put up my money on you.
Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Mama inoka John kope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda wendo kanyage mafuta.
Sidaga nigo bebe ubembe chu kwa chu. You know I like it. Itaka tuendeshe
kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odie dance. And shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Ooh, Nike bamba sana wapi nduru wewe. Kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Ooh, leo ni kutesa. Hey,
oh, ni natesa, 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 natesa.
Cheza.
Cause leo ni kutesa.
Usiku
siku to don Bogi kozon, imewasha kingdom Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom Fenana Papa John's, nadio hapa ndio dom Tho simpati perform, nasikia ako salon Kino mido the bomb, club pia imikrom Bogi mbaka yangong, mebambika na song Zile si hu perform, rende pia ni wrong Niko juya nyama ya bama na kachumbari Na juya diabetes chat, uweki sukari Plan size, imetufikishia uko kari yako Walevi wa shanza kulewa, wamekali ya flow Anasikia form ni kutesa Tusimalize kanji do mtatu rudi kalesa Waganesa mavodo bila chesa Hakuna kulala tunakisha
Niko kwa jam dona kam Ameweza ninabonga na madam Wapi nare zilipuka kisadam mati
Mavo on the beat
Iko bie Rada safi iko bie Iko bie Fiti sana iko bie Ati Iko bie Rada rada iko bie Iko bie Ati Iende sana iko bie
Sinaga pressure Tish Nacheza tuna pesa Ona sasa Leo ni kukesha Mashash Leo ni make em tuna pedi kwa club Acha tu slow tu show Flexi kwa flow flow Yani tu flow ki blow Make a ear I mean here, ju mimi ndiyo kago Vitu nimebeba, ziko bie
Deme ni nasa, deme ni chocha, aki niko aire Siriki dudu kukinyanya macho, niko bie Inachanga misha brain, tena sana mbie Geosa kiandika leo na ingi ya kindie Anade kufunga duka, niji pige pige balon Chura ni chura, ata upildi ya salon Bele na nyuma nye usi kama nylon Nakachachishi ya home juu, kwa balkon Iko bie Rada safi ko bie Iko bie Sana iko bie, ati Iko bie Rada rada iko bie Iko bie, ati Iende sana iko bie
Bad girl niko bie na disaster yo Nipige lighter tunapenda marasta yo Nichere saba barawoshe tududu jo Nihiti lafu genge nila ife bro Na maji chafu kwa bakes yo inje bro Tunawabeba kikaskets kifo jo Wampeke jenku zamishe tumamjulu bang Kwa sofa ore uniseti tu
Genge Tony na take over VDJ Jones Sasa ni wanaomoka Wana make do Niko bie Kwa hivyo leta magondiko Nina bullet Kwa pistol Niko na libido Washa shada Shikisha kajaba Windows kwenye wako Jo achana na wababa Mate na kupea Ataka uko na homa Si ati siku post Ni WhatsApp inagoma Ni WhatsApp inagoma
Niko bie Rada sa miko bie
Maina kesha mpaka che
Mpaka che
Tunacheke cha cheke che
Cheke che
Mwendo wa utembe tembe te
Tembe te
Wenye roho chafu hapo te Baby Oh I love it I love the way you do that to me Let me warn it for you Oh baby
Baby njon njon njo Nikupe man njon njon njo A baby njon njon njo Nikupe man njo njo Wapenda ndogo ama bigi bigi
Pakua
Itandani ama kwa kiti
Pakua
Kwenye gari ama piki piki
Pakua
Pakua Wapenda ndogo ama bigi bigi
Pakua
Itandani ama kwa kiti
Pakua
Kwenye gari ama piki piki
Pakua
Okwonkwo, yo, si umejibeba na cheki izo haga, ndani ya dera Kwezi mita minjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja Kujeni kupe motaratara, nataka tuende geja, tuende kudaradara Chini ya maji kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara Ara, nikupate nikuteke, nitupe luga hadi ucheke Nikulambe, nikumange, nikuchape, 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 nikuchape hadi unyambe Excuse me, iyo haga inaniita, inakata munitekula kama mchicha Kenya mwoni takupo siku mzima, hadi ukiniona unenda kujifiche punjo
Bas baby njo njo njo, nikupe man njo njo njo
A baby njo 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 nikupe manjo njo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
Are you ready to hear a master at work? Introducing the Big Beats.
Manze form siyo poa, tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa, tuma kitu, tuma kitu. Tuma kitu gade, tuma kitu.
Hey, yeah, all I do is swing kama Kali dama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi booth na manyaru. Loni range staki nuksa Subaru. Miba zenga swat na pigianga look ya gumbaru. Don't fike apa, amen ni mungu. Iki tu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanting to work for NTV. But maybe pia mininge chujo kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rien. Na kama shini mi yu endesha manye. Yesu ni baba staki meze shaja chien. Yes bana inachuna tukiveveka na bien. Hatujaanza juzi ni lugha ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambie ni OG amefika. Na ni rumba ya Kayole, isi rumba ya Japani, let's go. Kombosho ni narwabe mbele nyuma.
Bashful, Freak, the Freak
Buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ata kiskuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba Buda boss. Tuma kitu, tuma kitu. Tuma kitu, na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gade, tuma kitu. Eyo ni na issues kadhaa meficha paparazzi rada. Na usinite brayo, afadhali papa. Omolo toka bondo, hapo shwari kaka. After nipate mjune libidi nisare fuaka. Nasijaiogopa kuwa na enemies. But after God the only thing I fear ni feminists. I hope I don't get cursed for that. Don't be surprised mukiambi what this verse is swag. Either way niko wera sisi choka ni chekwe. Niko hapa niko kule buda mboka ni mbekse. Kakamega huli tangasha mola shikwekwe. Juka for me na keroma then I'm always interested. Kuna dili na Ivana ikijipa nda kusho. Pareka iyo luga uko eni lipe zangu do. Ini language ya mabroko to kutoka. Ukislake iso chorea kutuwa nishana kama nye uchekeshi. Bombo clap. Kongosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Nambado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa ina mabuda mbuda makitu.
Wakali wa ya ya
Fitoka, watu na kinoto. Kiti, asa kwa ina mabuda.
Kitu mazenda.
Yekota, kama angizu. Napigwa tumaboko.
Kiti, DJ Jones.
Yo, what you are around this big one doll? Yeah, this is the canaba choche. Chicha kuwa sin to kifika nani kuote. Toka east, west, north, handy south. What you are around this big one doll? Yeah, this is the canaba choche. Chicha kuwa sin to kifika nani kuote. Toka east, west, north, handy south. Kajira on this big one doll. Yeah, this is the canaba choche. Chicha kuwa sin to kifika nani kuote. Toka east, west, north, handy south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sintu kifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sintu kifika kote kuote.
Simu wache ni waroge hadi shoke. Kuweni wapole na mtoboke. Mini master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jumpstart kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine, hang down. Quarter to nine, man down. Bow down, ni show nani ana land town. Kutoka downtown, baby.
What you are around this big one doll? Yeah, this is the canaba choche. Chicha kuwa sin to kifika nani kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin to kifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Kani noti na die ni okote. Kani noti si die mini sote.
ukafunga misifikishi fote ukija sisa nipate best torch yeah. Na dema na die die kwa ndai kwa nini tunovai vai mangwai na nakutu nyege full full walai operesho kuja fuwa iko nini my guy
si dai duka haba si dai wakukinda na dai duka moja kanzuri ntakalinda na wanda niko book love smart na wawinda na bado tutalanta kimsword mina imba waliona na omoka wakaanza kukatuki durapiga duma loku lakini sipigi suti na teka dem yako maeria na kula pusi alafu badeng na kapangia harusi
wati ya jira undis pigwa nole kiali sisi teka na kwa choche chicha kwa sintu kifika na ni kuote toka east west north hadi south kute kuote kute kuote jina
bigi ni birthday ni pattern yako na maji tunakata ji yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu okote
leo ni leo ile siku dudu geuka kipepeo ile siku pako swing na kibembeo ile siku hadi dogezi uweka meow meow nina doza kutrow from me how how Mr. Loku Loku swag ya kibao wow sio masoni ya mangira matao tao so bash make a wish blow hiyo kando
nimekam na zawadi kila aina makolon na makladi za designer kabla tuende bash kwanza tuende dine machapo machipo na teka za kichina alafu leo dunga zile zinabana zenye mafisi wakiona yes bwana alafu TikTok kidogo sio sana mwambie aliyekuzaa tumesema san sana
ni birthday ni pattern yako na maji tunakata ji yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu okote
kere tu kani keki kata akwata party umedunga bata unakata maji we ni drunken master kiuno supageti na mimi ni pasta gedheri ya meri wanyeri sherehe na njeri ndumberi puliza candle wish it come true
Bash nimekam kimangoto zikishika na koma kiroboto na mzinga misi bai misi msoto kani ngori sijaja juu ya toto wanapiga mboto matata kwa mta nashinda loto na bado nakata leta champagne na chupo za belea dufu mpaya roo leo tunaogelea
ni birthday ni pattern yako na maji tunakata ji yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu okote
it's DJ DJ Bashful
fire baby
fire can you trust you najua niko sure kemoda chama moja machua na kulai kwa line na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
mapema modo mindo kemoda jo see bazo mindo bazenga ya unajua hii mtaa mindo kusema jo wacha machocha unatatisha ya mimi ni Cristiano Ronaldo sicheze vi Messi kama gavana wa bado ruki kasina unaruka kipetero kiyesu nakata history kana kata na kisu jumi upenda magoshodo na blend konyagi na kavodo kemoda kenani reggae modo zina nice kama devo agadondo kami ni Samson nye ni Delilah amekunasa kama Raila jicho nyanya zimerate macho kam China kona kina minor na mademo finer mapema mapema very fast
mina jua tiwe unanijua can you trust unajua ni kushua kemoda chama moja machua na kulai kwa lai na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
mapema ninataka kukemba nimeshindwa kusema nipate nyuma ya hema bro
najaba nimeshindwa kutema tutuka na tetema cheki venye na hema bro
na tena ye ni bibi ya onzi vono unajua sela zolipita na yeye bro
mapenzi na enzi kishenzi sichezi kitu
mapenzi malezi huwezi bro.
Na mechi ni Messi na pasi kwa Messi. Kijana mwapesi na boli ndo kesi.
Mapema very fast.
Hey movie endo cast.
Me doggy yendo cut.
She trying to get it back.
Mapema, mapema very fast.
Mina jua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kimoda jama moja machua na kula kwa life.
Give him that fire. Give him the flame.
Y'all better show some respect.
You want some? Come get some.
Keda yangu bato na makande sana. Naishi na makande sana. Keda yangu bato
na naishi na conditions. Naishi na conditions. Naishi na conditions. Naishi na conditions.
She want a $1 million man. Sharp on the money plan. Awe anavaa kupendeza, siyo shati na blazer.
Klinga ya ninja.
Fine girl. Think she make me do me can I believe. Na nika painting. So she to Canada. Siwezi kata, siwezi maina.
Nisha kasome mbali.
Kasapu.
You wanna mess with my heart? No, no. Nisha kasome mbali.
Kasapu.
Naishi na ma conditions, naishi na ma conditions, naishi na ma conditions, yeah.
Operation. You've just landed the
switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl, roll it up, my girl. Just panda, stogies, panda, leggies, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ifish, panda, malish, panda, umiza, panda, tetetesa, panda, delizisha, panda, tetemesha, panda, fimesisha. Batman fi call and shot and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. Man dem a dedica ka dem wish dem fi on. Like a bad girl in a the place, yeah.
Fire.
Bad girl in the place, yeah. 001. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shukisha, shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shukisha, shuka, shuka, shuka na yo. Shukisha, shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka, shuka, shuka na yo, girl.
Yeah, yeah, yeah.
Shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka na yo, girl, roll it up, baby.
Nasi panda, fungu wa mkanda. Taratibu ni kukute kwa kitanda. Kesha ni panda, nataka nile chanda.
Yeah, yeah.
Ukichoka taku kanda.
Nisha jenga kibanda, paka parabanda. Mundo freza kama maje nisha ganda. Nime sanda, nimesha kuwa banda. I'm ready, Maruana, I'm ready, panda.
You look good every day, let's take a holiday. Panda, yeah, panda, yeah, it's more than a money day. Hot man holiday.
I like how you pop it, yeah.
Panda, now you're panda, now you're panda, yeah. Panda, now you're girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah.
pesa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto ama.
Yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ama yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ni mabam kubwa zinabambuka. Ni mabam kubwa zinabambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Hadi choko chrada gane.
Labda kamata, sister kata. Chuna chuna fuzi kutumia melkata. Labda kamata, sister kata. Makedani tukisikiza DJ kata.
Mea nyap kijijini. Wakomi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D King Ping toka sauti. Kuna nyisha damu mabandini. Magale mwako jumi chini. Maboyde mwako chini inta kwa karing. Ai nima ring ding.
Mdara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto ama.
Yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa.
Chura chura anataka tukupigwa veshwa. Pura pura kipa anadai tu Vanessa. Pura pura anapiga tu bila chesa. Sura sura ananajo nimemteka. Na kokota kipongi. Ai, inachota adipodi. Cheki vile kana soka inasungi. Ai, mina teka tu adinjoki. Ai.
Nyap nyap eh, nyap nyap wo. Tandika, tandika, tandika kinyap. Nyap 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 eh, nyap nyap wo. Tandika, tandika, tandika kinyap. Nani yalo, nani yalo. Landan yalo, nani yalo. Landan yalo, nani yalo. Landan yalo, nani yalo.
Kauna ni pe ni pe boro si foto. Kauna penda si tangu ni follow basi kwa loop. Kini pe space na kupeleka kwa moon. Na kifanya sema time kwanza vile iko noon. Arapenda na basa basa na mkimbiza kwa wing. Ite mara saba bado sisi come quick. Kama siku zote saba manze mina make quick. Manze moto anataka sony fire mina bring so. Anani kunywa kini itati. Mina mpanis ju mindyo dadi leta. Madingo nguapa mindyo madi. Yuko addicted mindyo nadi. Arapenda mabasa nga siyo mafijana. Siyo mafijana. Arapenda mabasa nga siyo mafijana. Arapiga simu yangu siku na mchana. Arapenda mabasa nga siyo mafijana. Siyo mafijana. Arapenda mabasa nga siyo mafijana. Chomi telefona ringu siku na mchana. So baby watch a missionary just a ride back. Anani fina ni official man si fila na mitai. Sija anza no ni melankotai. Nakula nyama mbichi and donuts me why. We can hate when you put to be strong. Won't leave zangu siku kam na kanjom. Mende mende bila pipa aji ski. Make it tanda na ni kumbu. So mora na sato. Ni lengi mbuna yu manzi isi wizi wist. Hii na imada manzi iwe delete. Kuna puti beta manzi mina depresi. Tuki kumzana ni kumbu regulate.
Social media platforms at DJ Bashful FR.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro ndakusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na ofa juzi. Ati mutafanya nikai kama chungli. Ati mutafanya nikai italiano wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo utajua mana sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
dana. Unaulizo kautezana. Tonapenda kunyonga sana. Naupenda giwa sichana. Atiwe ni kichwa mbaya. Nati leo ntaka dawa. Unapenda mama sana. Naupenda giwa sichana. Ainishtui lakini nimeshtuka. Weni mwanaume umewekwa umefugwa. Haunishtui na yo gari ya daddy. Haunishtui na yo pesa ya mami. Toka hapa, toka nani. Unaturingia vile umeomoka. Tulitoka kayole squeezy unaishu moja. Haituishtui toa ufala hapa. Nakoshia dem ya komindio mopstick. Haikosi pia njim na ni kopi. Juleozi kiisha mindio choki. Na wendio chali ama weni kadem. Chunga dem ya kominda kapeng. Abiro chwadi mindio matek. Mpek, mpek. Ndo simwage mate. Check, check. Ndasi kule kake. Tanyo. Ni mali safi. Leo niko mkwaki zangila kalifa. Yuli ama meshinda kabisa. Anataka hali kwa nisa. Atipupu atindani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Flare Media Incorporated. Information, communication and entertainment company. DJ Bashful, king of all DJs.
Leo niko mkwaki zangila kalifa. Yuli ama meshinda kabisa. Anataka hali kwa nisa. Atipupu atindani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Mi mama yangu wakunizani kuje niteseke. Hivo ni kufe sababu ya mastingo. Amechonga unudanga kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo.
Twende left, right. Nakoni weni msani unataka mic yo. Twende hii side. Staki ya dogi nataka bite. Akini pelo ni mababu nati uu Nianze kigugumizi leo. Ati gugu gaga gaga. Leo ni kamote nataka za mkamba. Taka ni mkate na kuja na panga. Dudu manyoa utawasho na njwanga. Kani manyanga na kuwa makanga. Leo kuku inakulu na kanga. Adi outdoor anapenda varanda. Ngoma ni banga. Jumchuma inakanga. Changa inafanya na teka machwara. Kwa kibanda nilibonda na kigomba. Meditation na nasikiza tu madoba. Mboka, soka, kitaka. Dizi na mpea magomba. Donga nifanye kigwegwe kamari ndagambo. Royal, bibi ya rusi. Leo niko Rambo.
Leo niko mkwati za Mia Khalifa. Yuli ama meshinda kabisa. Anataka hali kwa nisa. Atipupu atindani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Stingo, akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Mi mama yangu wakunizani kuje niteseke. Hivo ni kufe sababu ya mastingo. Amechonga unudanga kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo. Baby webu kam, show them. Shock them, bang them. Only good work za girl them. One then, kill them. Si anataka helicopter. Wacha nianze na chopa, oka, inda stakiza oja. Wacha ujingo kianza nda focus, uwache kuring. Smile and pose, unichenchia mastylo. Angle ya dhambi, kwani we ni shaito. Akisho majozi na mfanyia makwaito. Attention majam, toti zikisha na chana na gam. Kiacha umblaina na pita na gun. Na kaa we no street, mina kuja na gang. Kaa we no tire na fika na ban. Virgin sai mina kuja apa swada. Nikichapa sana, you can pass to other. Kaa we no joto wakisha kifan. Sitaji mafando nizime kubang. Leo niko mkwati za Mia Khalifa. Yuli ama meshinda kabisa. Anataka hali kwa nisa. Atipupu atindani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Mi mama yangu wakunizani kuje niteseke. Hivo ni kufe sababu ya mastingo. Amechonga unudanga kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo. Ni mali safi. On the beat.